They get music.
Hey,
go between.
See me like this on the menu.
Fana kandalama, wafana awa wamela mangala. Waiwala tina fia mbakudala. Makuta binzi mwenyu nyane na mesi. Chwani chiveleshi, ah, mwausha makavela.
Nobody's better than us, gani ya pen game. I'm heart full, unipoto ya chain game.
Mwausha makavela.
Ufuno t-challenge anika with your funny rap. Drop a beat in it menye majab.
Tupac makavela.
Sininga fele mwenyimbo code for beat. 1 million verse, bano na chongo flow ni poti.
Mwausha makavela.
Tupac na pala.
Nishakushaku when you hit them up.
Nikometi kupalanya Mr. Bini na Dumbi. Nisemu no menyani sameweza na Chitumbi. The boy to die wa chitile to repenti. Haya ni malilo letela Antoni na tenti. Beautiful flow kwa kini kupala dies. You will think I'm game when you are tell my guys. I'm killing it slowly kaili ni nona chongo. One another level collabo wa nona chongo. Watu ni kushipa kumacha kukafipo. Sakadabo kapeza muzimai ayenza tipa. Kweni chokela wa company yokawa. Nindani wele ana mwapo zigolo ya nshawa. Waimba pari vewa lipe na iskat na ndalama. They don't care baba fana si wachita inspire. Speak for the ghetto vewa mapitamo kwatu. No wonder au kila muli ine Tupac Shakur. Bejapo fili vose neni bejapo mutima. Peleka kwa chireleshi kustudio ni kuofesi. So much of a star ni chila na pali nyenyezi. Ndine typing atundile na barret carpet.
Wafana awa wamela mangala. Waiwala tina fia mbakutala. Makuta binzi mwenyu nyane na mesi. Chwani chiveleshi, ah, mwausha makavela.
Nobody's better than us, gani ya pen game. I'm heart full, unipoto ya chain game.
Mwausha makavela.
Ufuno t-challenge anika with your funny rap. Drop a beat in it menye majab.
Tupac makavela.
Sininga fele mwenyimbo code for beat. 1 million verse, bano na chongo flow ni poti.
Mwausha makavela.
Tupac na pala.
Nishakushakuwe,
Sirelo jambo fuisa kuticha lo chitifomele. Fire in the booth mulilo ukudonyele. I'm not a pillow sunga pwele chati unikonele. Ntine karuisha na pisha chakwabo kungisha. That's why nkani ya rap vani itakafundisha. Musafu nikoni pula ndaba na fundisa. Kandete keo nga poko nano sisu nshish. Not beef wela hapa ni gango matiabo ntwe. Nangu sina drop ya single mafans sunga ninyonge. Software mutombwe safi cha muzonke. Deni zaka flopo kanya mule mwala onishombe. Bano na chongo muflo uzaluza jo. Osa yeso domo lazina uzausha wo. Ngena pa mupo easy ya mayo. Ndine number one wea shusha kambenyo.
Wafana awa wamela mangala. Waiwala tina fia mbakutala. Makuta binzi mwenyu nyane na mesi. Chwani chiveleshi, ah, mwausha makavela.
Nobody's better than us, gani ya pen game. I'm heart full, unipoto ya chain game.
Mwausha makavela.
Ufuno t-challenge anika with your funny rap. Drop a beat in it menye majab.
Tupac makavela.
Sininga fele mwenyimbo code for beat. 1 million verse, bano na chongo flow ni poti.
Mwausha makavela.
I'm on another level. Tupac na pala.
Hey, nishakushaku when we hit them up.
Cash level this momo nga chilanga ni mulilo. Ni vampiri wa matamo kwa tichilanga mulilo. Mwene ni towela mwanga ni vene kaila. Mabazi alifulu kuchila chimboka hila. Hii ni offense fulu ni kamba chipupa. Malines alifulu mwanga titenga chitupa. Level inakwela ni bulu zipa chipupa. Ya lame but how come iwe tamu sunka. Kutamanga na neo taya yako inga ponche. Level ni patali ni lusaka tunakonde. Beat your own ways hili beautiful black. Itigani za mpaka breni kupanga tu makrack. I think super deep ingani gani za kakiola. Ninga kupa epa biti ine olo chena fiola. Nikafunolele lanvela voice ya Dave. Ati osa nkala less using isa chema yes. Rest in peace teacher ndimwe muna nipunzisa. Panina nkala kochi so ni mabata mangisa. What's hip hop? Answer ni cash level. I want another level
sini langiza na meno.
Wafana awa wamela mangala. Waiwala tina fia mbakutala. Makuta binzi mwenyu nyane na mesi. Chwani chiveleshi, ah, mwausha makavela.
Nobody's better than us, gani ya pen game. I'm heart full, unipoto ya chain game.
Mwausha makavela.
Ufuno t-challenge anika with your funny rap. Drop a beat in it menye majab.
Tupac makavela.
Sininga fele mwenyimbo code for beat. 1 million verse, bano na chongo flow ni potik.
Mwausha makavela.
Tupac na pala.
Nishakushaku when we mwausha makavela. Mwausha makavela.
shop.com.